Kupani, kupe nyumba utakubali, nikupe berosa utakubali, nikuoe utakubali. Basi baby mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki, upenzi mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki. Cheusi mangara unalwa kupendeza mtoto mashallah, uwe mangala ukilegeza unanikosha, wanivutia nkikona, mi napata oma, mwisho wa deni kigoma, boy nashindwa ema. Nasi ulisema kikupa gali utakubali, kupe nyumba utakubali, nikupe virusa utakubali, nikuoe utakuba. Basi baby mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki, upenzi mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki.
Namficha msimwone kwenye video na mkashone, sisi twalicheza sebene, jamani msimwone mwenzako, nilishataka kutoa mahari, je nikupe nini utakubali, nikuongeze rosa utakubali, ili nikuoe utakuba. Basi baby mbona utaki, mbona utaki, mpenzi mbona utaki, mbona utaki, chumba mbona utaki, mbona utaki, ajamani mbona utaki, mbona utaki. Cheupe wangu msimone, simone, simone, ah, amsimone, simone, simone, anavyocheza msimone, simone, simone, ah, ah, amsimone, simone, simone.
Nani chafirisika sababu yeye, nani takunywa sumu mimi sababu yeye, cheusi wangu simone, 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 nanavochezo simone, 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 basi mangaro simone, 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 nanavochezo simone, 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 simone.